akachiko akaparlamenti akalondola ensaasaanya y'ensimbi ey'omuwiwomusolo katadde abatwala minisitule y'ebyamawulire ku nninga okwanja ebbaluwa ezabalagira okuggalawo internet mu kiseera eky'okulonda okwa bonna okwakaggwa. Kidiridde ababaka ku kakiiko kano akabadde kakubirizibwa amyuka ssentebe waako era omubaka wa Mawogola County South Gorethi Namugga okunya abakulu okuva mu ministry abakulembeddwamu omuteesiteesi omukulu Amina Zawedde baleete ensonga y'essimba eyagisaako internet mu kiseera eky'okulonda. Namugga alaze obwennyamivu nti kati kifuuse kagenderere internet okugibwako mu kiseera eky'akalulu ng'embeera bw'etyo bwe yali okutandika n'akaluko mwaka 2016 kw'ossa akalulu ak'omwaka 2021.